Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde, sakiraaɓe heɗiɓe hejjan waali e moɗo hen gone beete aljumaare ɗiɗi lewru mai hitande 2025 yamde jeena yettake aka e ley suudu radio Abayor Ousmane Niala Bouɗo kabaruji ɗo Mamadou Watara woni hen to ɓoggi janɗe to golloɓe mali jambini keñen ñalawma keñen ñalawma keƴana ɗo golle ley leydi meɗen ndi o ñalawma waɗi fa baale syndicat aji kollita yalaji anniyaji muɓen dow teddigol hakkeji golloɓe. Ɗi kabaruji ɗi min kalandu haala gari debbo Mali fa jomum ɓeyda welde yide rewɓe ana gatta masiriji kewɗi hono bugulaji jawe fa yettade tawrede sakkiji jogateɗi. Dossier de la semaine ana fawi dow kabaru jomɓen mottoŋaji mawɗi waɗoɓe ko wiyete Jundu Basel ɗum ko yiyete sanne joni ley capital ngal e ley ngalluji yogaji leydi men ndi golle bonɗo mbawɗo torrude waɗoɓe ɗum kañe e yawɓe dow laawi ɗi. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beyata ko bisimilla moɗon heɗade studio tammani. Ñalawma keƴanaɗo golloɓe yambinama keñan go'o lewru mendu tatteji kewɗi ley Mali ka noon kuya mon fota noon fu ley nokkuji yogaji ley leydi men ndi sababuji muɗum ko ɓe kollita ana fawi dow tiɗallaji bangal keɓal e raffindenagu ka noon dow faba muya laamiɓe baale syndicat aji ɓami aadi hinnade teddigol hakkeji golloɓe. Keɗɗen jantore Mariame Koulibaly to faccitago Oumar Waygalo e Ali Cissé.
Kanko noddirteeɗo Abdoulaye Salam Mayga, secrétaire général fedde noddirte Fenarec to kiidal to ley saha leydi ndi, o wi tawde wiide wayde ndenako an ley nokku o fof eɓe golla golleji maɓɓe ɗi holno wirano.
Miɗo jogui ɗom caɗele jaati ɓuuri fof banggal cellal kañ hewtude nokkol tomin gollata. Miɗo yiɗi kala koɓe faabo min fahamni yalla janguinoɓe heddiɓe ana heeɓa kañum en du diworɗe jottinajuɗen ɗo ɗo e kulleji ɗi waytade.
Caɗele kamɓe wonɓe ley fedde neɓe noddirte INTM to bankas to eɓe mata ɗum. Ka kanko secrétaire général nder ɗo fedde noddirteɗo Sekou Sala Togo wi ko sakkiti koko heewi wayltiki en gurdam maɓɓe.
Wonko heɓa waɗede ko moƴƴile hen saabi ana tiɗno e juuɗe amen sanni yaade le ngalluji mawɗe. Yimɓe hewɓe kañum en du fuɗɗi yotta to gollata. Miɗo miili ka yakawere waram heɓede hen so Allah muyi. Nde hokkodirde juuɗe tan min mbawata huncon naɓirde yeeso alhaali nomin gurdi hande.
Dramane Koulibaly Sarwoussinke nokku noddirteɗo Bafoula Bé o wi ndeɗo yambere kanko o wala ley hen saabi de ñalawma hande o Sarwoussinkoɓɓe an tampisanne.
Fonctionnaire MB ko heewi e mu'en fuu joddiji mu'en ɓeydaki. Nokku o ne wona ko newi hande. Ɗum wari calɗi amen. Miɗo miil jaati hande ka yo wakkati ƴewtade golloɓe leydi Mali hono wurdi. Dartinde ko ooni e ƴewde ɗum hoɗum woni ko ɓe kasindini muɗum. Allah tan andi no min gordi le ñalawma hande o.
Hitande fuu pelle cagontoɗe yimɓel golloɓe ley leydi meɗen ndi gaɗan ndeɗo yambere. Ɓe gaɗnoddago fewde yimɓel maɓɓe no gurdam muɗen hani moƴƴirde.
Fay e tawede go'o lewru me yo ñalawma mo golle wala ka joddi won ley Mali fu e manggal muɗum won golloɓe jaaɓe gollude ley maɓɓe ana hen docteur en pharmacien pompicien fa yettade e journaliste en e nandore muɗum docteur Boubacar Niari yo docteur Dialeñ o golli go'o lewru me ndu. O docteur wi waɗi golle muɗum sawru golle hono honiraɓe muɗum heddiɓe ley hono ɗi ñalawmaji ɗi golle hana waɗede dow weeli yonki ɗum fuu dow daɗinde gurdam himɓe. Keɗen ko wi Ali Cissé.
Wom weli yonki min keɓata so mbiɗa andi wom mo min deni yonki muɗum. Ɗum tan watta so docteur MB ana golla ɗe ɗeɗo ñalaɗe koltaɗe wiide gollatake fami darono yimɓel nawniɓe tan min gaɗirta ɗum. Gollude ñalawma mo golle wala kay ñalawma golleteɗo e juuɗe amen minen ka fuu gootu. Mi e hoore mi meeɗi gollude cili kewɗe ñalaɗe julde ngano min gollirta ɗe ɗeɗo ñalaɗe ka ana tiiɗi. Fay so laamu o holiti wiide yo ñalande mo golle wala joɓeteɗo yimɓel golloɓe ɗeɗo ñalaɗe ɗe golle wala ana hani ko yoɓe jobdi jatirteni hono ɓeydari leeriji gollaɗi caggal er kanɗo golleɗe nga wona noon ɗum wurdi jobdi gardi amen tan woni komi dokketen.
Nde yambere keƴanade golloɓe waɗi ley wattumo union syndical de travailleurs du Mali USTM e laamiɓe banggal sariyaji darde golleji muɗum nde daɓere ɓamama capantati lewru avril ƴaɓɓino ndu ƴiwrude e procureur de la république près du tribunal de la grande instance commune Diagobo Bamako no haɗiɓe caggal han o syndicat gollude golleji muɗum ley Mali fuu e manggal muɗum. sakiraabe holtinde on wiide o rambawno holtinde mi do kabaruji di holtinde goni hakkilaji won do kabaruji do don Facebook e konto X accion hakke en jukinanna kabaruji di e masiriji rewbe ngattata ka majiriji rewbe ngattata ngana ko ngana kulle bole tan e dun beeda parangoji rewbe e ko ne ko kalta hala mudun ana fawi do kabaru bukulaji jawe kanye e sakkeji di be jogoto e juude mabbe ka nafa di masiriji wana e wana fa leba fa leba tan wattugol mudun ana fawi do on jingu fa yottade do nesuji jantore sek Amadou Diarra do fajitango Omar Waygalo e sita sidibe
bukuluji ni kanye jawe fa yottu e sakkosiji rewbe le hewbana korsini dun sanne fu fota so be ngara fa be kollo ko he mabbe
musaimani parti wotu
debbo fesun larni son watte masriji e nanan mudun a tawan lanna ko mudun hibbe sanne menge fesun bornan kadi lobbe mi watta masriji dan watte fu sabdu na nato sabu hokka debbo ngari
dun tayde fu rewbe wobbe anton korsina dun sabde kolliti dum welta dum en
nebeddi sammi min ge hijab borntomi do sabi sum yida watte di masreji sa fesma ti nyaata ngi chaldidan min mi hortna sen san hijab tabru welle kan min jaati sen ngi nanan mudum wela kan fe
kan ko no dirtet Amadou Mayga andan do kabaru fina tawa o holliti wiide masreji di robbe ngattata bi wakati an lato sababu so anda do debbo i wata
mene mudina dormaje fartade kasin buguli ngaji e sen ngaji robbe yogabe jaata na wara den wara wifina cugal en pamaru dormaje kan e ko dingaaji be watta gaso jommudu natike neejo an wa munde kany pe hoode mudum kulle di moyi
fana o bi se awati la
dun ne micciti den wiide wottude masiriji di yona parade tan ana hollite wi fina tawa jamaare de do
musel goto majji il altinere nogay e jetti lewru avril yabino do to gawato nanan laaji kabar yude ton hollitaama wede ciwi suudu makko jidara wattu 6h o fewti yaade bank de wonno ko himbe be anda goni ciuto illa dem mo fa wadde gonde jondo wala fu ko matana secret makko wembaabe ngadi noddango tatteji fu do wadde communiquer ngaji do radio ji ndartude hono o yitirte wattu jono kay hollitaama wede wala fu ko o musel matana e yambere fina tawa be noddirta nango do wadde e yewtereji timmi chapantati lewru avril yabino do to yoro soto wi kambe hejabe fina tawa o nuku ngalle kawrital be ngatta hitande fu fanda mudun yo wadde duwa wuji yalla gendi mabbe di ana heba ndena gu beedi wi dadu leedi yambereji be ngadi nyagundeji hono ndungu gasirta le cercle mabbe o be kulti wi de himbe hewbe ngari hawrude e majjun nde yambere gande balde tati
tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
do bamako do e le ngalluje kewde godde le leydi meden di golle won gondudo hebure sembe kabbudo himbe hore yudduma dunugol bongol do lai forba mutu ngaji mawdi o golle faratijo latto do waddu yoga sababu kasaraji ana wada le wakkeli nokkuje kewde fuburi e jammaji fayso tawa edun na wela e yewtene himbe yogabe edun waawi solisinde donnobe kanye e yawbe do lawi di jantore commune noddirta dossier de la semaine ko Moussa Agma hawa nendu fajitan Umar Waygalo c'est assez de bien.
Yesu cuudi école ni na dede do yimbelbe kewi sanne wakkati do taw do dati mawdi don jeta sukabe ana diwno moto ngaydi kanyo ko nande mudun be do suka wala fuko be ngadirta dun yalla yimbelbe ana yewabe wakkati kam lato sababu su kasaraji mawdi ana ngadli dati bomoko di non be ceydiri wiide do
non c'est un phénomène vraiment
qui huna tan ko torata amen lama han wadde imadraji hen yemra police be nanga be yimbe amilan ni be dogno motoji drogoj be yarta sofo di motoji ana tampita amen sanne me ngamin e tewtra lam on tan yemra police
police vraiment puisse intervenir
Ibrahim Traoré mo noddata Bruno le motard kanyo hore mudo ana gollano o do golle ilitane 2008 o holliti wi do mo gollo o do golle sabi de ana wela mo sanne mo andi dukkutiji ko tongi do mudum ko dum wadi so watta dum ni tan lidati mawdi no mo hollitiri wiide don waddum fatan yengeji mawdi ngatta
nebe escortiga police
to mimi ne doyta yimbe tiagal mudum dum mi wala publicity e moto dawon so yemmeri hono courtmo antone mi de yami dogre mo tan dan kuuje gam watta dum sabe tordugo jamare watte fu so min dogina o moto a tawa min lalni mi wattan kaskiji kay kadluji teddudi taw fes min sami pat min barma
sibsega sauve tokom la
o do neddo mo jogi moto ngay tati mawdi dimo luboto wakkati fu jamare de do sariyano mo holitiri wite
be moto do
min mido luwa moto danni er goto fu ku nyaaji jeegon gam min luwata ko non neddo fu ma farta dub sappo jetti so a wari lubade ma dum e signan tal ko wotoro a winna he indema numero telephone ma kay nokkoto jeeda sa waddi moto so tin nokkuma ko goddo boni duudu am moddinan non sikke fu wala e mudun
ko moto fana sori bolu abe sara
o wadi no dango du fodi e lamo tinno fewte e dido tid Allah joni yimbe le dorboto moto ngay disan dorboro dum no boniri sabida no bay wartade an bay wardi yimbe le wobbe du
sakirabe andon wido do kaddu de kabaru ni beta ko ka o do bay hollitinde min ko woni hakkilaji modon sini o noddi numero 76 98 56 56 andon wide ngal journal e magazine garoji kinindo fu do bawi heda de dun sini on noddi numero service kuna foni 37 321 mere mere non ka sakirabe andon wide kana tawdo dun fandi fu no gay tanga credit e telephone modon kedde heda do e sede yewtere sukabe waran jukkininde yewtere sukaɓe nde beeta ko ana fawi do kabaru sukaɓe entiteɓe le on wattu yogaɓe a tawan saraɓe yogaɓe a tawan naɓan sukaɓe muɓɓen hokkude mammiraɓe muɓɓen le ɗen le on wakkati no mammiraɓe yogaɓe ana dokka taniraɓe muɓɓen endu o golle canal mo won dow muɗum dow sukaɓe ɓena heɗum woni ko finatawaji e nesuji meɗen mbi dow kabaru muɗum docteur en heɗum woni ko kolliti en ɗi jaabu ɗi landi le nde yewtere sukaɓe nde laali tagat waɗini en umma siso go yinirado jogido bibbe taton burngel fandude anawara lebbi jetti ko wana golleji cuudi o debbo ana wada du jaagu fo wada di fu golleji o holliti wiide cuugrel makko ngel mammi gel o hal fintangel on ana hoggangel endu farde makko wartude e wi makko
ne fere gelade
mimi jaagoto don sumi de yalta bete mi nama suka don yoppe bangi inde dan giddi watti witte real tammi mi warta fay watti sappo jetti jamde biddo don bibro muinta ga samus o wulli inden ana hokkama dindi mudu o muina giddi o meedi dun ko jabe yarda bibro kasin sun warte galle o jabata munde dindi dande
kanon o golle wana ko nangi hakkilo inniraɓe fu yogaɓe ɓe min kawre kita e Bamako kolletiwide jiɗa ɗum e hakkilo ɓe kude tanum endu ana wawi wadde caɗele yogaje
fani baye simimi tintenamuso
ɗum wona ko dagui fewi suko muyna ɗendur wotoro no inde muɗum wowi muyna asaw ana wawi hedon tiɗallaji ga so sara ɓiɗɗo natti joni mamuɗum debbo ana wawi hokkudemo ɗendi ngalla o suka heɓa wuura ɗuka ana yamira min ɗum won deɗɗan tati gam ɓiɓɓe ɗanɓe fo inde ɗan ko martaɓe inde ɗan monnintaɓe so wona ɓiɗɗo no aran derejo gamminɗe wo nande jati wi suka hana muyde ɗin ɗum mam muɗum ɗum wona ko muɗɗi
siraje Koulibaly yo mammiraɗo mo duuɓi muɗum anabara capanɗe jeɗɗi e tati jeeyaɗo kolokani le région Koulikoro kañum kay ana jaɓini ɗum ɓewi makko hokkude tanum endu waɗan fangel walto hakkillo fuɓɓude sini omo wulla caggal inni ko
to menen ɗum fina tawano mamiraɗo ana wawi muyde tan muɗum menen du ɗu saabi hande so menen mamiraɓe meɗen muyna tanraɓe amen sabu wona hunde foof mi hokkataɓe ñama min gue e miiloɗan muyde kon tan muɗum torra fo wala e muɗum ga sukaɓe hannden ana miila ɗenɗi menen neyeɓen wona ko laaɓi sanne
e wi andino fina tawa fooje Moussa Sidy Bé muynigol ana ƴaɓɓi hokkugol endu yoɗom waltinde jomum hakkillo nan kanko omo seedi e mabɓe hakkillo banggal fina tawa e wi makko
le sein est considéré comme
ɗenɗan yo hunde tan ko tiiɗi sanne saabu yimɓe yogaji antoune hana muyde ɗendiru wotoru wona hono wurnugo ɓiɗɗo e ɗendiru ngo tewte ga kulle yogaji antoune haqƴira jaɓata ɗum jaati ɗum wala ko tirse jaati ɓiɗɗo kan e inde muɗum muyna ɗendiru wotoru
tete le même sein que son enfant
hedde docteur en kañandi gon hakkillaji muɓɓen professeur Oumar Koulibaly pédiatre siyasi Gabriel Touré holtiwiɗo hokkugol endu won nafagaji muɗum sini ɗum teddinaka du eɗen wawi wadde kutteji banggal cellal dow suko o fu ɓuri dow manggako muɗum
mais celui-là n'est pas adapté
ɗendiru mamiraɗo hana hokkede ɓiɗɗo muyna saabu ana serti ɗendiru sara ɓiɗɗo soni ɓiɗɗoana muyna ɗenɗi ma muɗum ana hebtan tiɗallaji saabu ana wawi natata saabe jum heɓan nawallaji ko hewi sukaɓe muyna ɗenɗi mamiraɓe mumen ana wawi heɓde deɗɗi nawoji fattade kasin leydi dogoru Touré fanato saabe jaati tiɗna mongo o sukalle
ça peut impacter sa croissance
modi baɓe e koltiwide ene wawi wadde sini inniraɗo o yawti famammi o hokka endu ka noon hokkugol goggiraɗo endu ɗum wona ko yiɗa saabu jewgal ana wawi wadde hakkude suka o e ɓiɓɓe goggo mum ɓee